ezininzi ecangoku ecango surasa wegqina ecango
emame yekuse uyokena ma asa
Ayoyo, bamba macho, ayoyo, bambi fika, ayoyo.